olo e mafuta male SBS Samoan.
E o vātu i le toa iwa se fulu wafe tangata na sāwawali i le tīmunga male loulo wāo le tau i le asa sā taluai. E whaailo ai, le lātou mau te te e i le osofa inga Israelu o le Gaza, ma le tāo fia e le mālo ma le militeria Israelu o fesoasoani o mea aimo tangata Palestina. O le sāwali na whaingoina o le March for Humanity, na faia i le Sydney Harbour Bridge ina ua aumoia se whātununga le whaamasinonga. Na solo i ai le whaaiunga na faia e le pālemia se te teo New South Wales ma leo leo e tāpunia le Sydney Harbour Bridge ma tāofia le Savali. Ona ole mālosi o le langolangoina o le nei Savali te tee ai meise i le tīmunga ma le mālulu ua sui ai le vaai e le mālo i le mataupu i le tūlanga pangātia o tangata sivili Palestina e le Gaza. Na vi ia e le pālemia Anthony Albanese le faia ma le file e mu o le Savali te tee i le langolangoina o Palestina le March for Humanity.
In a democracy, it's a good thing that people peacefully express their views. And yesterday's march was peaceful and was an opportunity for people to express their concern about what is happening in Gaza and the images that we've seen. It's not surprising that so many Australians have been affected in order to want to show their concern.
Le Palemia Anthony Albanese. Na whaalia fo i le sui Palemia Richard Miles o le whaau na avatu i le sāwali le nei o se whaau e te taua na amana ia ina whainga mālo uma i le vāla au mō le taua ina ia whaamuta ina nei ma whesoswani ina ia saoloto na sāo atu i te tonu o le Gaza Strip.
Australians are rightly appalled by the tragedy that they see unfolding on their screens playing out in Gaza. It's a tragedy that we all want to see stop. It's why the government has been calling for a ceasefire for a very long period of time. It's also why we have been increasing our humanitarian assistance.
Richard Miles. Ona na fina fai loa mai e le malo tele, le fau popo ina o seisi lua se fulu miliona tala i fesoasoani mō le Gaza. Nā saunua le sui faipule o le Labour Ed Husic i se talanoanga ma le ABC ua tatau i whaingā mālo uma i le atunuu o Natalia le vāla au mai le toa tele e peo na āwai i sāwali te te e le ngataisini a oisi tāulanga i le atunuu i le asosāna te anei.
Just as some underestimated the amount of people that would turn up on the bridge, I think Australian politics has underestimated how strongly Australians feel about this issue.
Ed Husic. E wilea, na saunua le taitai o le itu wangai le pālemene tele Susan Lee, na te langolangoina fesoasoani mō tangata sivili le Gaza, ai sa le tatau o na tāpuni ai le ala le Sydney Harbour Bridge, mō se sā vali te te e.
We can't continue to have these protests that shut down such an important area of a major city. And we know, ultimately, Australians do want to see Gazans fed. They want to see the Israeli hostages released. They want to see the war end. But these events are overseas. This is the shutting down of a major city.
Susan Lee, le taitai o le itu wangai le pālemene tele. Na whaaria le pālemia se tete o New South Wales, Chris Minns, o loa sila sila i le whaaiunga le Supreme Court na mawhaiei o na whaia le sāwali te tee. Ai e te tau i tangata o na māna tua, e le mawhai o na tāpunia le Sydney Harbour Bridge i Taimi Uma, e fia whaiai se sāwali te tee.
Many of the people that were part of the protest would recognise we can't shut down the bridge every weekend. And it's a difficult one for us to get right.
Le Palemia se tete o New South Wales, Chris Minns. Peitai, na vi ia Josh Lees o le Palestine Action Group le faala potopotonga na faamau popoina le sāwali le March for Humanity o se fe auta ua ua avatuai i le lalolangi i le letalieina o sāuanga o loo feanga i matangata Palestina i le Gaza.
So this was everything that we hoped it would be and more yesterday. We sent an incredibly powerful message to the world. This has been broadcast all around the world. I know I've heard the really moving stories that people in Gaza, kids in Gaza, were watching our march live over the Sydney Harbour Bridge. And of course, I think it sent an unmissable message to our own government here that now they absolutely must sanction Israel.
Josh Lees, Ole Palestine Action Group. Ole reportina wha maupopoina e Alexandra Jones, ma Elfie Scott, mo le SBS News.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.